ZambiaMusicDownload.com.
Yo! Balolela fifipeni, gafilu fyanyo murwa nyakatemu. Spiriti yanzi ya mpalu mesha buli kwanchu uchushu kushale mitene. Village tikabe na kufulwa time to show them utefo papeni. Revoke sela, devoke pena kachema wambushi webwelo bacheme. Change the loose, triple the aso kachaku matuzi. National kajati face panyozu mufele vele wala taja malushi. Change the loose, triple the aso kachaku matuzi. National kajati face panyozu mufele vele wala taja malushi. Time to change the game, the face, the name, kachema wambushi nini. Na hiko senchi to kwena reverse, the wines takuri imbushi ni then. Time to take the blame, gafya pena nangu feluba na fionze mune. Kachema wambushi nini, kachema wambushi nini. Kachema wambushi nini. Kachema wambushi nini. Kachema wambushi nini. Attention yena nshipela nangu minga mpele nkeche shikari shiri 4. Teguti munchi tekonturo nangu minge tempete shikari shiri 12. Nangu minge sana suti notuma sagari nechiri shiri shiri bot. Music yandi ni message kari ya proper therapy for eating sauce. Nalela la mosh tuntu pachipu na vare tuseka as if ni joke. Inoko nafuma music techi nitu winga la senda as if ni job. Bari ntafisha sana muma yanda ya wati deti fichinje fso. Kwa eko kumbi kwa kuikala so I decided nkala ikala mupos. Nisala ya mfunzilo kuikala deti mbapela mala papa before the book. Nalela lile mbala la dimo fetu teri na kwa tatechi mskoku. Chimpapile iba lingile nangu katapeisha tuika virgin growth. This is for my people, tekwesho kupela attention, no.
Time to change the game, the face, the name, kachema wambushi nini. Na hiko senchi to kwena reverse, the wines takuri imbushi ni then. Time to take the blame, gafya pena nangu feluba na fionze mune. Kachema wambushi nini, kachema wambushi nini.
Kachema wambushi nini. Kachema wambushi nini. Kachema wambushi nini.
KNB Records.
You heard it here first on ZambiaMusicDownload.com.